You fuck!
I'm checking Gagonde and I'm going to go to the hospital. Vitamin, protein, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm Yamani webi namu, kumbe kinyama cha hamu. Yamani webi namu, kumbe nyama ketamu. We yamani webi namu, kumbe kinyama cha hamu. Yamani webi namu, kumbe nyama ketamu. Zaha ya nyama, kusa nyama kwa nyama. Apweta kwa unyama, maladufu kita umana. Yamani laha nyama, kusa nyama kwa nyama. Apweta kwa unyama, maladufu kita umana. Nyama kuku, nyama bata, nyama ngombe, nyama mbuzi, nyama mwajuma fazi, nyama mwajuma kweli noma. Nyama mwajuma kweli noma, nyama 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 kuku nyama. Nyama 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 bata nyama. Nyama 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 ngombe nyama. Nyama 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 mbuzi nyama. Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli. Upona bebe na minyama tuwache mwenyewe. Unakiri wewe. Sina chaji kweli. Upona manzi na minyama tuwache mwenyewe. Unakiri wewe. Sina chaji kweli. Upona bebe na minyama tuwache mwenyewe. Mama aliniita kwenda nituma nyama. Kupita pita njiani nikakutana na nyama. Yani pesa ya nyama yote nikampa nyama. Kuruli mbaba kwa mama. Pesa ya nyama sina. Usheijua nyama enyewe. Nyama enye mwajuma. Nyama 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 kuku nyama. Nyama 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 bata nyama. Nyama 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 ngombe nyama. Nyama 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 mbuzi nyama. Ona fazi piga 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 piga. Si unasifa wewe. Izo speak out kivunja out. Piga 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 piga. Si unasifa wewe. Izo speak out kivunja out. Piga 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 piga. Si unasifa wewe. Izo speak out kivunja out. Sposa country nigga. Edi wini Christopher. Mwanango Jaziri. Mwanango Juwari. Kardinali Mwanya. Meneja Pato. Ibrahimu waka minko bidifidi ya mpira. Mitoto Texas nigga. Alikei Manikin. Imeisha yo. Yo. Imeisha yo.